Hige mniyakwe zondo kauli za mitano Fikisembi la kuhaso hivyo alinshauri ni pambane Na uli nisakanyi maisha safari njihami Boss on hard mouth, wanna farm Yes, kipinde mchonga lishi fresh kabla ruksa Mshua kwa na stress alwaza cash siku kucha Gafla kaonekani nyumbani shida zikatupa fusu Iko msafi ya na zamani, basi mchafu na na future I remember, enzilo usambuzi da unapendwa Sleepy na uli kwa mikwara na ukinuthu na kutenda Kwenye dala dala konda falansi jentenga Many staff kanya para huko bara sha surrender Nicho taka nkifika studio Ni rekodi mweze nipata kama basta ukulio Siko na pozi za kirapa likwa gangsta sijuio Nika conscious mtu wakacha rasta mbaya nguingo Lanza nao ni kama otaki humchezo Etu unetaji zaidi bati ya nikismati na wezo Ofati vigezo Na pomuo chuja dono juwa na kukuzo na usinguo kiuchunguzo tagundua
Mzembuzi we
Taka, nini chaitajike li ukipate Kamilisha maitaji kisha kifate Sikuwa hambo mbele mjaura pale mnafya kezingua Kivuli chonyas, hakimzui mtu juo Mina hustle like a heavyweight Skendo zwezi mnyefit So fragile and delicate Handle with care kid Bado sija fail yet Jengo na ntetea street
Kama kafeli kifanya kweli zina nini
Kinachoponza toto mjini Nitamana mekumbo Macho wonja kabla ulimi Na nanjaza ida tumbo Katakwa kaa, kataku kaa kaa Bila chapaki tauto ngapa pa Na vyo tembea ni kama hero kwito Che Guevara na vozi saka tankipata zero na kuwa Sir Dwar I make sense kama eleti dala Mwache weta keep change kama waitress fala Yote hali kuwa ni ndoto tu jana Yeleanza na mamuzi ya mtoto kukana Yakafata maka muzika moto juu sana Tuka watcho nye makuzi bila soko kutukana Wana hate cause so is the food kufanya mistake Wana chusea matoz of course kinaonekana cliche Muda nilusoma kwa jua kabla Jacob de Jura Sa kila ngoma naipakua inaipa macho medula
Mzembuzi wei